jiraton godina bujili ta hali na genya na hannu amma si addesa da jeccu dan dubbata jiru ke suma ana da karca bule horafe malka sodda ke satti humni motumma maka abau de gaftu jerun mara jiratto ta guba ka jiru fi maati na mota shakkamani sida ka jiru da kan san dubbatan bulcis godina bujili ta garu humni na genya sera kabacci simale qabenya ummata hintu kun jeccu dan debise jira kalmu dawutu gabas
Bujiri ta kesa dimmi nagenya rakkoti ta ukan viman jiratota anu le sadite jiratonni anu le bule hora karca fi malka sodda ka jiranitti humnonni nagenya ka motumma na mota makaba ode gertan jedun hidu fi kabenya sani balle su dubbatan obbo guni bokko jirata ana karca ganda dale saburkati
oranu motumma raya ti ka biya ko rabitti ne saati milishonni ganda makasa katta obo jeduni rakase ganda dale saburkati Dula barani turani, dula kana kesati mana jirenya kan koe cura, ini gubani, mana guda gubani dubartota si dani, dokolo angka abadde si cata kulde bokolo ka, ini wobon dojarta wobonya cipta, curan bokolo kani sirani kanya tani, reelle na rao, ampat dajura, batat deja lah abai gocak kanara watani dubartota le kabani mana hit ajir si.
Ijo lemi ngekabdu?
Ijo le, ani ada orang furka ba. Isin toko dukubde gerate kejerti. Isi sadin kabani ta takoti dukubde kara bakajera ya lamu jerti.
Ada orang roti kesane, purani esake senere.
Mana wajra ganda jerti, ada orang si yoko fakon cane kan nama sadde titi kajera le dan tosi. Jubar to ta kuta toko wali galati mana hida ganda gale saburka ganda rakabani bari gara ana gara karja fe najerani aciti ukangkani jo.
Bugumi halaman nisani tu gubati jedan gafin ture.
Jara nama furtama gani, wogosa katana jedani hada nama furtama gani, atlati udufani tu makamma nama sani netin nedani sadarka jyotiyati rasasa ukatani akasin gote mana gudde.
Manikan kesan kofatu gubati mo ondaras kan gubati jiran?
Durani gafa durani torba, akesu sakata akarabani nama kaya umata konambula elesu telo jalan gubani. Ejersa ade chorani jarsa gudda errang gubani arda mon dabala tan kiyallen gubani mana hedbistu gubatera
obugumin haduli worrai sani sedin idawan jurani kijollen kolle isa kejirtu inde ku jichu labalen dubbatan burugal galos tirata gunna gujilita ana kaccati innis karce ke satti humni motum mana genye kabachisan qabenya namar bala de kabsisu sani dubbata
torbe da sana ke amma na no ana ke ne satti Oni ganda apabila kita ram mana nama gubani jero, asal dalasa jisaf mana nama gubani jero, tapi ketus gubani jero, bad jisaf mana, apa ni asal ganda sokok si mana gubani jero, bad kamanu sendiri macam tu, kadai ni busu lim, bad kahori ni sama mana maning gubata, bad kawam bayi nama jisaf. Mana umat sama masih jole sokok esok waktu, gagat nak ni kibri tanggu bad.
Anang gujili tajira tu ni tak koi matang kisah, toko ana malikasur dati. Abu ganda leoda, anak malika soda, ganda soda gel mama rara, anak mikul anda mudah betul.
Abahu syakkan ini, mati insani, abahu ti bahaya ti jirani ti hidani, mati insani, orang mati insani, abahu bahaya orang abahu kesayur, jirani ti darani hidup jirani, jangan mati kan silki umat ragu-ragu hidup jirani. Abde guya tu seko jirama, hari jolle kudani ti, isti antuni. Lamca jilo danti, ada jolle jati, sedapane abirame duranu safi jedama, duranu kuni gaho durani tolai hida ture, urau guna urace jati kita sesai egani galil agam malle abau kunamu jipta jirani kini. Ure afani afafal le ni biasa tu baru dani, kulle ni abau syakamani ki abau liur kunamti kapi jirani kini dani, kanal le biasa tu baru. Kanapani ammo godana dambo di jedama abba jolle bukan ilamati jansa wogga torbatamati musan keti abawoti bayera jirani di dani agamati rajira
Dabalani sobugan nalen wani kun ya fura mu yoga san ga wata nanu fte sin le rakkotu nuru dakaba ajin dubbatu
ummati le da ummati wan burjaje ummati hikati dabera ka ummati yero heddu fi haga jiya garje sabbe fi je ummati rakko dara rama rakko du insati fi rakko di kama rakko da ni take to wani rubi ummati garumatu gar wallale te ga mazan ay rakkachu kajiruha
warri an ga wutananno wanka na furu da wanti sa yalen jira ummata mari sisu darbe simo kama ida tenanno sana jiru ajinelle mari gochu wanti gagge to mi jira
wonisaani qaama hidhatee inni socho'uun wonisaan marii jiru uummata irratti tarkaaffii hadhaawaa araaraman qabne fudhachuu malee wonisaani uummata waliin maratanii uummata marsanuu illee ni jiru takka. Akkan gaafannaa yoo gaafatan illee nani gaaffii waan tokko gaafate deeggaraa bahootii jedhanii hindigaman hidhaman hijjeeffama ta'a. Akka gaafatuun qabu uummati.
Tole aangawoota naannoo sana jiran dhaxxanii gaafachuun dandeessanii amma kun asirratti hojjechuun dandeessanii akka jiraataatti.
Dandeenyeen gaafamu. Gaafanne jechuun hidhannaa hindigamee hijjeeffanna ta'a.
Jiraattonni aanuutti sadeenuu namoonni hedduun maqaa abbaa Odeeggartan jedhuun hidhamanii jiru jedhu. Namni maqaa isaa akka ibsuun hin feene tokko ka mana hidhaa Bulee Horaa keessatti argamu keessatti hidhamee akka jiru hime akkas jedhe.
Jabina guddin isaa magaalaa Bulee Horaa jechuudha. Akkasumas miseensota Woboo jedhamu ammaa kana namoonni 200 olii walumaa galatti aanaa fi magaalaa irratti hidhamaniiran gara 300 kan ta'an ammaa kana kunis hidhaan gararamaa jiran.
Atamma yeroo ammaa mana hidhaa kam keessatti?
Mana hidhaa godina guddin isaa magaalaa Bulee Horaa keessatti.
Mana murtiitiif dhiyaataniiru namoonni si faana jiran?
Mana murtiitiin dhiyaatu hidhaanne gaaffiin tokko nu gaafatamu wanne nu gaafatamu tokko ittiin jiru wanne nu gaafatamu isin woboodha isin shaneedha maqaan moggaasame isin shaneedha isin woboodha wanni kanan asi daraaramaa achiin booda kan qalleefi gaafa xoollaayi deemsani waagaa keessan argitaniidha jechuun hin jedhamu kana malee yaamanii nu gaafatamu qalleedhaniitu mana ol galchanii akka midhaanii.
Hagamtee amma mana hidhaa sana keessa argamteeti.
Kaleessa qabamne ani biyyaa kaleessa qabamne.
Tole eessaa qabamte?
Magaalaa Bulee Horaa naannoo Telee yookaan naannoo Telee Sentirii sanatti qabamu.
Namoota waliin si qaban immoo kophaadhuma kee dhufanii si qaban?
Namoota waliin qaban hedduun jedhamu.
Komii jiraattotaa kana bulchaa godina Gujjiriitaa obbo Barraa Bunnoo gaafannee turre. Jalqaba komii jiraattonni humni nageenyaa kan mootummaa nageenya kabachiisu mana nurratti gubaa qabeenya nu saamaa jira jedhan gaafannee deebii kana kennan.
Olola kana kan dubbatu warra shittaa isaanii irraa uummata irraa kan oofan kunidhaan maali uummata nagaa eegaa uummata nagaa isaa eegisaa fi caasaa nageenya kan ta'u mana uummata waan gubuuf qabu. Mana uummata isin kan gubuu kan jiru shittaadha shaneedha jechuudha. Mana uummata hin gubu horii uummata hin ajjeesu fakkeenyaaf torbaan dabare keessatti ganda dhukkisaa magaalaa jedhanutti horii 21 loon 21 rasaasan kan ajjeesan. Re'ee lukkuu manatti hidhatee kan ibidda wajjin gubaneera. Uummata manatti gubame. Maaliif nu wajjin hin baane jedhanii haala kanaan dirqisiisanii minsaamanii hoolaa fideedhanii re'ee fideedhanii nama kana dheerate manatti gubanii ejjeesan jechuudha. Kanaafidha caasaan nageenya keenya bakka hundattuu babba'ee ka'ee nagaa qabachiisuufi uummata eegisaaf kan tachoo malee wanta dhibiitiin.
Obbo Barraa aanuutti malkaa soddaa qarqaa fi Bulee Horaa keessatti komii jiraattonni namoonni maqaa bahuu deeggartan jedhuun hidhamanii jiru jechaan dhiyeeffatan gaafannee turre.
Lakkiiwwan akkasii uummas bal'aa waan hidhamuuf hin qabu garuu malkaa soddaa keessatti fakkeenyaaf guyyaa irraa shaneen deemtee abbaa qabdee qofaa duraa tokko qabdee daa'imni waggaa torbaa gula bu'ee jennaan ejjeessu kanaaf caasaan nageenyaa keenya deemanii tarkaaffii dhaqaneeranii kanammoo isaan wajjin baqatiisan kan jiru kan qabamanii jiranii.
Itti aansee aanaa garcaa irraa dubartoota dabalatee waa'ee maatiin namoota jedhamuu ilaalchisee obbo Birraan gaaffii gaafatamanii deebiin kennan.
Lakkee dubartoota haadha manaa nama hidhame nuti odeeffannoo akkasii hin qabnu ni hidhama nuulletti garuu kan shiftee shiftaa ta'ee uummata dhiibbaarratti gaggeessaa kan jiru kan uummata garaa kan uummata ajjeesu seeraaf akka dhihaatan uummata wajjin ta'ee caasaa nageenya keenya sachaa seeraaf dhiyeessa jechuudha. Kanaanadha odeeffannoo naan qabu.
Dhumarrattis waan namoota mana hidhaa Bulee Horaa keessatti hidhamanii jiranis obbo Birraan gaafatamanii jiru.
Akka beekuuddaan shakkamaan qabamuu danda'a. Shiftaan shakkamaan inni qabamee ka'ee seeraa dhiyaachuu danda'a. Lakkoofsa wajjin wal qabatee kana poolisii gaafatanii qulqulleeffachuu dandeessanii lakkoofsa akkasii ammoo.
Bulchaan Gujjii Lixaa obbo Birraan namoonni kun seeraaf ni dhiyaatu haa jedhan malee warri mana hidhaa jirra jedhan garuu mana murteef akka hin dhiyaanne himannis akka isaan irratti hin banamne dubbatu. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.